tunulira maso nera be mucheni bisera byo maso bisoma mugwe munda gwantagazo olukulaba ne situla wanungisa chichi mwomba kulusegero obulamu mpulira bugonda bovawo buserera bugenda tobo omuteguzi n'otegula byotayinza nonkozesa kabenje munai
oli kamera yange kuba neyolezawo wotowa mera nkusubwa nnyo kiriza nerabemu bulirucha nerabemu ndabirwamu yange jeninawo ndeka nerabemu kiriza nerabemu bulirucha nerabemu ndabirwamu yange jeninawo Yantegela kalimba kumugango Sichaba unira mpulira vyono wama Ono mwana yandyo mwoyo Bavekabo Balumyo chuseliso Wabula tandi Otukula ndikemboko Jira wela kebi ange kuba wabiwamba Onola bakacho mtima wagutwala Tunulisabi iso kuba nabirwala Chanera bemu ndabira muyange jeni nawo ndeka nera bemu kiriza nera bemu buliru chanera bemu ndabira muyange jeni nawo ndeka nera bemu
tunulira maso nera bemu chini bisera byo maso bisoma mugwe munda gwantagazo olukula bane situla Wanungisa chichina
Jira wela kebi ange kuba wabiwamba Wanola bakacho mtima wakutwala Tunulisabi iso kuba nabirwala Tenula jendi Oni kamera yange kuba neyoleza wo yeah. Wotowa mera kusu wanyo
Kiriza nera bemu Bulirucha nera bemu
I'm married by two.